Akungeke kwenzeke konke lokhu akwenzeke empilweni yami ube wena kawunqaba baba empilo yami impela wena kawuvuma unyawo lwami lushelelele Akungeke kwenzeke konke lokhu akwenzeke empilweni yami ube wena kawunqaba empilo yami impela wena kawuvuma unyawo lwami lushelelele Ngicela ukubuka baba ukungihlenga kuze kuphela bekungekhona ukwase kwami nokuhlakanipha kwami Ngicela ukubonga ukungihlenga kuze kuphela Sekwa baba nobuqonda kwami Ngiphunyukile ogibeni Yebo ngikushelwe lona Sehlulekile